Ate ministro mbezo vinjigiriza evi waguru John Kizito Mayengo ategezeza nga watali somero ligenda kugalwa olwobula debo ebola era nasaba masomero n'abazadde bagoberera ebiragiro ebyabaweereddwa ministro ebyobulamu kino kidiida mawulire ku mitimbagano okutandika okutegeeza nga amasomero bwe gagenda okugalwawo olwobula debo ebola obwagudde mu Uganda. Mayengo abadde ayogerako ne bannamawulire oluvannyuma olw'okusunsulwa asabye abazadde obutagezaako kuwulereza mawulire agabali ku mutimbagano kubanga government amasomero gayo emaze okugaweereza ebikola era n'asaba abazadde obutakuumira abayizi waka.
Ate we mbagamba nti bannange government ng'eyita ministry ya health ne ministry ya education twafulumiza secular erambika biki byoyina okukola senga omufuna kesi ya ebola. Ekisooka njagala abaana bagende ku masomero ate era basome naye senga babeera waalwadde tulipootinge ku health facilities eziri mu kitundu kyaffe mugoberere amateeka agotuzisa guidelines twawadde okulaba nti wabeerawo okunaaba mu ngalo wabeerawo obutakwatagana susu ebyo nabyo nabyo twabagambye mulabe nga abaana baffe balamu okusooka kuluba amasomero abazadde tumekeshuwa nti abaana baffe bagenda ku masomero ate nga balamu amateeka gatuweereddwa ministry ya health ne education tugagoberere to the letter oba waliye wammwe wa ebola oba teri tugoberere amateeka ago tujja kusobola abaana baffe okubeera abalamu.